Shika moja, shika mbili, shika nao. Shika tatu, mingine achana nao. Kuna wale wapenda bali zao. How how, achana nao. Acha wacha nao, wacha wacha nao. Tuwa barizi tukubwa faida yao. Wakileta neno, wambie mwisho wao. Hundo mwisho wao, upo mwisho wao. Kwani wendo alfa na omega wao. Sishinda ni spiri na baskeli ambao. Wali nipa mwanya nikapiga bao. Nisha piga bao, nikashusha bao. Washa moto, washa kitu, washa. Washa, eta nipenda umi nataka. Washa, hata kama lungu tesha pata. Washa, washa nao, washa, washa penao. Washa, washa moto, washa kitu, washa. Washa, eta nipenda umi nataka. Washa, hata kama lungu tesha pata. Washa, washa nao, washa, washa penao. Washa.
Washa moto usiogope, wanazeeka wengine wakizaliwa. Wakutusema waishi na amna yeyote wakusimamisha majaliwa. Na si majaliwa, yeah.
Morali kujuu, yeah. Pia glass weka juu. Na iya atasia siku kuu ni kawaida. Na mission itaisha nikijua nmelisha wajuku. Wa wajuku, nomana na haso kukushinda. Wakisikia na bolu wasi confuse mimba. Nani na jona jiuliza, nani ka uninja.
Ni kama nkiongezo mtama, wanaongezo tamani. Maonea kwa mbali sana, naomba msama. Kanaka kama sijali. Ni kama nkiongezo mtama, wanaongezo tamani. Maonea kwa mbali sana, naomba msama. Kanaka kama sijali.
Washa moto, washa kitu, washa.
Washa,
eta nipenda umi nataka.
Washa,
hata kama lungu tesha pata.
Washa,
washa nao,
washa,
washa penao.
Washa,
washa moto, washa kitu, washa.
Washa,
eta nipenda umi nataka.
Washa,
hata kama lungu tesha pata.
Washa,
washa nao,
washa,
washa penao.
Washa, washa.